Elijah Tucker, Sylvester Ne Abrams.
In my movies, in my life, got myself all day. Today, no bad mind, but positivity. Humbleness to myself, a smile to make myself look fresh. Think better, big, bigger, and biggest. Sweet vibes, well equalized. Only times when I'm rolling down Kampala streets, uptown, downtown. Hustle, mpola, mpola. Mama gazing, apatanga, mpola. Nasikis and never fala. Just buka kamute, mulina, malala.
Kwevera poa, toba busa, kola bibio. Just the poa. Kwevera poa, toba busa, kola bibio. Just the poa.
Vesta ndi yanke sigena na bitutuma kulaba wetu teko kulaba okukuma onotero kuyimbula emporogoma okunuma emali yange jena kola wodala yakuruma katake enkolagana yange ne nabyo mago koba musajja munno sobola kutomera ekyuma oroza kamege njovu kenkana wa eda mwafuna nga step zange kati ndipoa sibabusa ekina kulya kamevu kigira mu kususa owakazeke alaba olwobye yesu siza mugende kompolo muwa pulani zojja kwejjusa
kwebera poa tobabusa kola bibyo just poa kwebera poa tobabusa kola bibyo just poa
nekolera jange nekolera byange nekolera zange tonsumbu wandi byange ogamba mvubika atenga byendi byange ebiyo biganye ha ojerega byange mbaga santama natalina bya kwambala bavuluka bitukola kubanga byabasukkako babyagala ne obusobozi bote balina okuva bena zule ekyo tebansuza byange nsekera mu kikonde bagala nsule balonde baroza buli omu awalula sinsawo ya lumonde simanyi kokka n'amagezi musonde tutadde emyaka mingi mu kuyiga ebintu bye tukola
Blaza, oba sister, tata, oba mama, Kampala omupya, n'omukadde, olulu waise, owino, Africa, East Africa, Uganda, omurasta n'ehiti master, omuyimbi oba omuzimbi, just to mention a few, naye fenna,
kwebera poa, tobabusa, kola bibyo, just poa. Kwevera poa, toba busa, kola bibyo, just poa.